that
somewhere, somebody, yeah. Ooh, acha niwaambieni jamani, nimempata mpya kijana, anilishi tembele ni nyama, ni nyama kwa nyama. Acha niwaambieni jamani, huyu wa sasa amenichanganya, akikosea nitabeba lawama, lawama. Nakuaga mdogo kabisa kabisa, napoza.